Nyizwa kukubonyisa amasanyalaze mu ggwanga lino ekya Uganda Electricity Distribution Company Limited UEDCL kisambaza obubaka obulabikira mu kiwandiiko ekimu ekibunye emitimbagano nga busaba bannayuganda bagule mangu amasanyalaze olwa internet eyinza okuggibwako mu biseera by'okulonda. Okusinziira ku Jonan Kizango neyogerera ekitongole kino, obubaka buno bujingirire era nga tebwavudde mu kitongole kino era bwatasabye bannayuganda babuma amazzi. Ono akakasizza nti internet tegenda kuggibwako era agumizza bannayuganda basigale nga batambuza obulamu bwabwe bwe gubadde.
Twafuna okukakasibwa okuva eri ekitongole kirabirira ebyempuliziganya mu ggwanga nti internet kye tukozesa ng'omukutu oguvujjirira ebyuma byaffe ebitunda amasanyalaze nti internet okwetoola eggwanga ejja kusigalawo. So tugume bannayuganda nti mu butuufu tewali buzibu bwonna, tubagumya nti mujja kusobola okugula amasanyalaze nga bwe mubadde mugagula, tewajja kubaawo kutaataganyizibwa kwonna. Bwanaabo waliwo ensonga yonna eyeetaaga okutegeeza eggwanga era tujja vvaayo tubategeeze. Naye ku kiwandiiko ekiwandiiko ekyo si kyaffe, tetukiinaako mukono gwonna. Tuli bulindaala mu bitundu byonna eby'enjawulo okulaba nga layini z'amasanyalaze zisigalawo, bannayuganda boota amasanyalaze ate basobole okugoberera ebitaamu.